Oh yeah.
I love us from the future.
From the Nikumange kukumanga, utapotea usitange hukutanga. Weni ngazi nisiache kukupanda, barafu wa moyo sinianze kukuganda. Niko na kisu mistaki kukupanga, kwani umepupumpa kanije kukuchamba. Kata maji tunge uze supu mamba, lete mkono wenye kitu ili nije kukulamba. Nipe maziwa mima champagne, nishibe nishushie na ka champagne. Tunaidaka mioyo yao kama batez, wana compete na hili gini ya machampes. Napenda uko classic. You ain't made from China, he's a plastic. Ukinyumbulika uko nasty, ama unavivutika kama elastic. Ulizoea iPhone, mina type C. Milele baki kwangu, mina strong wifi. Ni wengi wanataka kuwa side chicks. Nimewambia wasini tachi weni mtaichi. Asante mtoto mzuri kwa kujali. Hisia zangu pila umeliweka kachumbari. Usiku kucha pila talk satulali. Vile umenibamba wesema chuchote ntakubali.
Kila ukinifungua ninavyokuwa na mapovu, dawate wala sikia kisho wakiamka ni makovu. Na kama nikitaka